Ndagira ddala wakana kubanga bino lye muliba munanga nga bali abanywanyi mu kyayi oba okwatulira kibuuza bannoobo kaakati nga bwe ndi wakalebe ndiganza abalala batya ne banjagala yabulwa emikwano abulwa n'enganda muliba mumaze byambulago ani wagendera ddala okuva ettaabu genda kwogera ku byakufuna ebitugomosa emisana n'ettumbi ate teyakutafunye n'atannafuna mwatu abafunye bakutalira baavu n'abaavu ne bakukulumira bafunyi omugagga bwakutonera ekiwale weebaza omutima gulimu obuteyagala anti tewali yagula mpya n'agikuwa emala munyiwa n'ategeera bw'oyagala laba bwe weebaza ng'obira n'ebisige mugabankadde atulu naye n'ayomba munatula emisuppa wabye mwegomba mutwebazangako empale nzibu okufuna munna muwempya wamujja engunaku yanamalamu ebbanga lyoke yeeyanze abagagga bamu babeera n'agabuto n'emigongo emigazi ng'entobo y'essaniya empale gyogiwadde munnaasula n'okusula anagisiba atya ku kanyoko ekiwato ekitawera bakuluba n'okuwale awo oba toyambye obonyaabonya yosiya so muwonyeza okunamira abalabi naye muwe mujyamu kyekyo kye ŋŋamba nagambye ntuusa okuwulwa n'annyamba njogeddeku bagagga luno n'akalaba manya abagagga twabatuuma lya taata ofuna obuzibu n'enzijayo n'onnyamba wamala okkuyamba kitawe ne weeyanza n'akutegeeza nga bwali munnoowo naye okkuwa amagezi otukke ku ssa lyabafunyi takikola nakakomaku yannyambye ye n'omala ogeze okukoona ku nsimbi timpa nkozese mpona engeri yekusaba takwanukuza n'ebigambo bya lulimi akoma akaliiso naawe n'oweera ebintu bizibu ate laba n'omwavu tukyala mu bagagga kwagala nsimbi era bwazikuwa n'emisanvu n'ogitema otaddayo okkulaba ofunye kyewali oyagala ekizibu kimala kujjawo ne weeyagula n'ojjukira munnoowo omujunyi embunaku n'abagagga ennamusaawe kyeyava efuuka mutawaana ki ng'ogenzeeyo omulabe okwate mu mirembe obula n'ozaawa bwakulengera amanya bwe byakaaye naye n'abagagga mutulemesa abaavu nobakyalira kyetuva twekulula nkaaba ya munnyigu atonyumya bya ddoola bwe zasalise mu folekise bulo nzinaku ze zino nnaku ze zalayisi ng'omwavu mmanyidde waabwe bagula n'ensimbi nze byenneegomba bigulwa n'ensimbi nzibuza zinnaazo obondese mu byanyumiza naffe okubalaba kyetuva twekulula netukyalira bannaffe bwe zikyatulaba neerabira obukondo ku nnyumba obusibe oluggi nga nnakumyewo nkooye olumu neerabira obukondo ku nnyumba obusibe oluggi nga nnakumyewo nkooye nenneewuunya twebaka ne twegolola banaatulanga kyabamenyi b'ennyumba ba bagagga enzigi bazisiyajjiribwa bazze kkufulwa esinga omutwe gwa kayana naye ati mwattu bazibakkuza ettumbi ndi tukkulirewo ffe tunoonya ensimbi otulo ne tusinga okuwoomera omwavu osanga batuddemu ekyo ne beewaana ebintu bizibu nka naye bw'obiraba buli agaggawala asiibuuka amayisa obuntu obulamu butwalibwa ensimbi n'asigalawo ekikonge kya mukama omugagga akukola ekibi ekinaakuluma n'akuwooyawooya n'empapula z'ensimbi ate n'abaavu ku bagagga beefuula abasookera ku kyokopangira ebivumu binnyo nkondo ng'omanya alina nnyingi ekyo ekivumu oba okifunyerwa nsimbi ate ba baavu olw'okubeera n'entondo agabatumibwa bagayita bivumu era tumuyitako kyabanaazibula tiraba ssembe onofugumuka amaziga obwavu bwe buyinga ku muntu obungi obwongo obutalaggaana ateegomba ate ateegomba agayala n'okukola obwavu yengeri nno gye butwewasiza ate abafunye okwerabira abaavu bwe mwazirunda n'omuleka n'avunda n'asigalirwe okukusaba ekikumi mukwate ku mukono gwalebe gy'ogenda agaka walokwera birabavu kibera kibino kunanga banobu naye nno n'abagaka wano bagambye bafuna obuzibu okwesembereza abaavu okuwa ekkooti akusaba n'ekiwale munnange kuwammanyiza nsaba n'ettaayi abagagga bamanyi okuduulira abaavu n'abaavu ne banyiikira ku kyentondo ye mwali mwetegereza obugagga bw'ekikazi omukazi abamubi nnyo ofunda n'abaami oba bannaffe mpengeri gye bakafuna bafuna omusomo okunneeyisa y'ensimbi omukazi omugala ku bakazi banneebeyi nyebaawusigala lwokolanga wa mwami ewa mukazi munnolidda n'ongamba ninnammwe mukomye obbaagalira abaami obigula akabi nabbakulabe bw'otekena wagenda kufumba nakwera mu nnyumba ensonga eyo nkukulumira abawala kulira mbwate ye bansobe y'abakazi abakazi abafunye basiruwala ensimbi kituusa amaka g'okulabirirwa omukozi yagula obuliri yamanyi ne bwanaaba era yagolola zonna engoye za bbaawo gwatera okulaba oba otaliise mu nsimbi afuna obudde obumwekkaanya ekikulu byebizibu ebiri mbugagga bw'ekikazi wadde embozi gyennyumi eyitibwa byakufuna ebyokufuna biba byangeri nnyingi ensimbi gattako n'ebintu ebikalu n'abaana bennyini bibeera byakufuna mukomwava awundulula n'akutama bwe twebuuzaako okuzaala kw'abaavu eyanja n'okulera nabamu ensiibu yasooka n'ambuuza omuntu okufuna olubuto mitendera kimu ayitabe n'olubuto mukonzi omukazi abeera n'omwami nennyongerako n'ebirala bye nnalaba kyeyavanziramu nti mu maka g'omwavu temuba bimala budde gaba ga kyavu tivira nti yona abagenyi abangi olumala okulya kitanda yalamula ofumbo kyekiba ekiwumula ekikulu olwaki tazaalenga ye tivi y'omwami mukagga walowoleza okugenda y'ebikke tulo twetumukuula eno ku mativi ge konze sibu toyongerako by'ongambye tegedde wabawo okuzaala kw'abaavu gwawuliriza ebigambo by'enjogera baliyo ekintu ekyombuulire w'ennimba waliwo n'ekintu ekyali kyantabula nakyeddiramu awo nzekka ne mmatira neebuuzanga ekitambuza bano baka banene nga buli kimu akifuna nga bw'aba yeegombye wabeerawo ebiri ebiseera bya bbaawe bufumbo ne bugwirira ddala olubege bufuna otulo kwemu ngeri y'abaavu munaba muvumudde eddalu ly'abakazi nantaze nnyo ku kigambo byakufuna ng'ate nkyalinawo akatono k'eŋŋamba abagagga bano ekibalwisa ensimbi omugagga alingiriza ekikumi ate omwavu bwayiwayiwa ensimbi tuba nti nazitoola ku kkutiya omugagga waakuwa omulimu n'ogukola balina omuze guno basasula mbiwabu balwanye nnyo okutusibwa mbwavu so tukola ebyabwe n'ebibeeyagaza gye bwe nasanga tuomugagga yaŋŋamba omusango guno gwandibeera gwa mwavu omwavu asaba liboni we nga tannakola agenda asaba yaty okola ate tomulumye agenda okumala eyapata n'olukumi ng'abanja bibiri era nabyo n'obimuwa kateko zimalayo zonna nga tannakola akozeeko wakoma walala tawakole mu nsonga eno okukulumira abakozi wadde n'abakozi bakukuluma byeŋŋambye yo kimanyiko omugagga bw'aseera ng'ate ye byagula ayagala bya layisi omugagga ebigambo bye ng'akwana omukazi bibeera birala nnyo nnyo ku by'omwavu omugagga alagira ng'alagira ente ye n'okujerega oyo gw'aba yeegombye mwava banaakawoowo ku munneewe n'okwerimba ebyo baba tannafuna naye gye mpitira abakazi baagambye okukwanibwa omugagga ayagala omwavu omwavu gaafunye akawa ku munneewe nti abagagga mukomye okkodo wali ensimbi era kyoyize mu byeŋŋambye ng'obwedda awulira ebigambo by'enjogera kijjukire nti mbadde nyumya byakufuna olabye bwe bitutuusa ku bintu ebingi abagagga bakukulumira abaavu n'abaavu ne bateekera ddala abafunyi ng'olukonko lwonna lw'ova ku nsimbi n'ebyobugagga byonna ebintu ebikalu abaavu mugendeeza ekintuntondo n'abagagga mumale okujereka abaavu ebyokufuna omwava yange eyafuna n'omugagga yange omunaku n'ebbayibuli erinawo weerimba nti abagagga muggulu balibeera ku kifuli katonda tayinza kubeera n'antondo naggalira nnaggagga eyazimba n'ekkanisa naye ati wuliro n'omwavu wagambye bazimba ekkanisa muze babbye ku bannaabwe onoonya omutuufu n'akubula nze kyennabandufuulira ddala olutalo saagala mwavu kunsemberera nanyiwa n'omugagga seetaaga kujjawo emmumbye nzisinkane basuddewo abangi kangende ennoonye ne mulinnanga